Mindslode.com.
I'm a little bit of a
ndị bọba gị ọhụ. Igbo bụ Igbo ka a na-agba iro na Anambra, iro n'Imo steeti, iro nọ na Ofotu, iro na Ebonyi steeti, iro na Abia steeti, anyị tabofu na Chukwu. Mani chaka bebe,
Igbo ni bebe bofu na chukwu, neti safa nebe na kiche.
Igbo bi Igbo itake be,
Igbo ni bebe bofu na chukwu, neti safa nebe na kiche. Ayo,
ayo, ayo, ayo,
ayo,
jelebe, jelebe, jelebe,
akulusa,
jelebe, jelebe, jelebe,
akulusa,
jelebe, 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 jelebe. Amụwa ndị okenye anya okwue, ndị nne na nna ga na-agwa. Ndị okenye arụrụ ala, ndị ọnọ n'ụlọ. Mara ya bụ ewu na mụ n'ọgbịrị, ezi unu ka mụ na-agwa. Owu ide nnu, owu ide nnu. Ife nọ bụ sọsọ, ị na-akọrọ mụ yi. Ibe mere gị na Ebonyi steeti, ibe mere gị na Anambra, nje mere gị na Enugu steeti, na Abia steeti, ibe mere gị na Imo steeti. Ọkwa ka iwe tinye nkewa, ụmụ gị iwe sọrọla asọrọ. Ị mara ịbụ onye ntisa, eziokwu gị ka mụ na-agwa ọzụkwa n'ike. Ị ma na okwu na-agwa Igbo bụ eziokwu, ị ma na onye nwere ntinye alụ. Ntisa melụ n'ala Igbo, ije dị siri ike. Alụrụ dị na nwunye n'ala Igbo, ụfọdụ siri ike. Ewuo maka gịnị, ndị okenye arụrụ ala karịa. Ụfọdụ na-agwa ụmụba, afọ chọrọ ngọ ndị Ebonyi, afọ chọrọ ngọ ndị Enugu, afọ chọrọ ngọ ndị Abia, afọ chọrọ ngọ ndị Imo steeti, afọ chọrọ ngọ ndị Anambra. Ibe ọ bụ nkewa, onye mụrụ chatị ka m nwee.
Ya na onye si n'ikwuo, ịtarụchi ego ọdị. Onye ntisa, ala Igbo chụba n'ọsọ.
Ewo obi ike,
ayo
obi ike,
ịyọrọ obi ike,
ịja dị ike nọ n'ebe nwee.
Ayo
obi ike,
ịyọrọ obi ike,
njenjenjenjen.
Ayo,
ese. Ụfọdụ na-alụ kọmpịnị n'ala Igbo, ụfọdụ bụ MPs ya na CEO. Outside ala Igbo, ọlụ fife ka afọ na-eme. Ekwuo okwu tupu fewe onye Igbo n'ọlụ, ajụbanye ebe o si. Tupu fewe onye Igbo n'ọlụ, ajụbanye steeti ya. Gezie ntị, Igbo niile na Igbo ofu, ofu ka Igbo na Chukwu. Because alụ nụ ntisa, ibe ntisa na-ebute bụ nkewa. Ọ bụ ntisa na-ebute nwanne Achụba nwanne ya, nwanne Ezebe nwanne ya, nwanne Akọkọbọ nwanne ya. Ntisa adọka, ewu n'obije, ayo obije. Ụfọdụ ndị Igbo na-agbafu nwanne ya, ebido wee sụba alụfa. Asụsụ ndị ugwu, asụsụ ndị ofe mmadụ. Ọkwa sọsọ ka ilie nwanne gị, iwe wee nata ego. Nwanne na-ekwe ịtani, n'ịcha aka ji ịtani wee bịa.
Nyewo onye si gị kwuo,
onye si gị kwuo,
ịtarụchi ego ọdị,
ịtarụchi ego ọdị.
Onye ntisa,
ala
Igbo chụba n'ọsọ.
Ewo obi
ayo,
yo bije,
yo bije,
ija dije na nebe nwe.
Ayo,
yo bije,
yo bije,
ndị Igbo ba nyo.
Zende ntisa,
ayo,
ala Igbo chụba n'ọsọ.
Ewu,
Igbo ka nwere obi nwanne, na Igbo fu
ofe. Igbo bụ Igbo ka na nwe.
Zende ntisa, ala Igbo chụba n'ọsọ.
Ayo,
Igbo ka nwere obi nwanne.
Tu vas te mettre
Jennifer, Dr. Henry Ike, Ojigo Demogo, Mining Company, Akwina Zunya Kasiki, Ime Mulife, Imani Kutengo Siki, Jezi Wameriwa, Ife Na Life, Oyimu Meloka Kabane Nuwa Imani Sosibe, Ife Na Life.
Chairman CEO, Chivera Ventures.
tonu mekene itaka nekene onye welu gi welu mad ochele ochele ochele
ochele
mata malu dozi aku
ochele
ochele ochele ochele
ochele
emu kenu ma koji poli jemogo omo nye kamu nebu Prince Palace oku di ogu oji foni jemogo nezio yi mekene German CEO Top Class Interior Limited Office and Home Furniture Ezo yigi nemebe Oji Furniture Maka
Oji Furniture Maka
Prince Felix Obu Diroku
Oji Furniture Maka
Oji Furniture Maka Yeneru mo jule moko naba Chibosa hoko mkwa hodomu Name and double cigar. Chama CEO, AKG Staffing, LFC, now Chicago. No good mother, they can never lose in a kibazoa. Tonya William, well, even a mother, Katie Callison, as a near
lover.
Services Limited, on your money, well, you're mutala na nimo, which is in your chichi, which is in your obiadada, on your obiadada,
obiadada,
obiadada, na nimo, go. Juju Oscar, Ugo Busu Atake, Onye Manu Wani, Onye Mweli Mweli Fe, Chama CEO, Ugo Busu Akoni, Akane Nebe Moto, Asante, Kede Kina Chon, Ezi Ayino Mweli Mwe, Ugo Busu Atake, Sina begu na meke ne rondoka nne melu na netiegu netiegu ije
ayo
enara mu panteka ike ngogwe
ayo
ike ne tai ke na lumu transforma ndashina transforma ndia gwata chipe na kawo chiba odoku
ayo
enara mu tando na kokwa wakarande na tuegu
ayo
Low money records, Mamutala Nama. Oh, Maduana, Odomwa give me. I could not listen to that. We know the back and air. What's the summer Bruna Nedo? And my team, oh, Yelanga. The Dumako Yagana China, Obin Waleko. This don't get to cook in Sili. Everyone to cook a man. Why do I have to jump on those? As a chimel as a kiss is in a nettle. The narrow it to Kwama, it could break up. Jim Stanley, my sweet Nakoka. It can allow more Diablo DJ, this is in Okida. The narrow much is as a Diablo to the moon. A disco, I Malagasy limite. Ide wana faguleri, ide na Dubai. Kenelu makata kume, ensa paika bosu. Kena lusiego, alusiego no kida. Kenelu muto peri, Spanish kingdom apartment. Omele wane magu, manikyo and pedikyo. Ezi wabaduku, onyomo nume kene. Kenelu muto kibedo, di celebrity doctor. He can never lie, Chico. Oji mo te mo kodo. Wa kwa chuku newi. Organizo ilanga. Kena lumu taiga. Obja fulego no kida. Amadu no kale la kale. Chuku gosi beba. Goye wale madu. I'm going to go to the hospital.